Ebitongole binacho bitakabanyira obujjanjabi obulungi bigamba nti bingi bikyasaana okukola. Uganda yabaye yakutuusa ekirooto eky'okukomya mukenenya omwaka 2003 bwe gunaatuukira. Era Uganda yeegatta ku nsi yonna okujjukira olutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya n'omulamwa gwa kugatta amaanyi mu kukomya ekirwadde kino nga omwaka 2003 tannatuuka. Nuru Nakibuuka Musisi amyuka akwira ekitongole ki Center for Health, Human Rights and Development mu bufunze SEHAD. Agamba nti newankubadde gavumenti ya Uganda eyagala nnyo okutuukiriza ekirooto kino eky'obutaba na nsimbi zimala ezirwanyisa mukenenya nga ziva munda mu ggwanga, omuwendo ogw'abantu abapya bakwatibwa ekirwadde kya mukenenya ogukyali waggulu n'omuwaatwa mu bujjanjabi obweweeza mukenenya kukyali kusomoza kw'amaanyi okuyinza n'okulemesa otuukiriza eky'okumalawo mukenenya 2003 nga tannatuuka.
Newankubadde tuli ku mulamwa ngeri eyo, waliwo ebintu ebirala bingi biteekeddwa okukolebwa. Waliwo okusomesa abantu okulaba nti abantu baba basomesa bafuna obujjanjabi. Waliwo okuvujjirira ennyo gavumenti okubeera ng'eyongeramuku ku ssente okulaba nti ate eggalawo omwata guli ogwaleetebwa abavujjirizi b'ensimbi abaalinga batuwa okuvaayo obulamu ate ne baba nga bakendeera. Tetulowooza nti singa ebyo tuba tubifunye ne tubanyonnyola akawuka ka mukenenya, ne tubanyonnyola ensonga lwaki bateekeddwa okwekebezanga, lwaki abalwadde bateekeddwa okuba ku ddagala, lwaki abalamu bateekeddwa okusigala bwe batyo, ne gavumenti neteekamuko ku nsimbi, abantu ne twogera nabo. Kiba kitegeeza nti nno kijja kuba akati we kitutwala.
Nuru Nakibuuka Musisi yamyuka akwira ekitongole ki Center for Health, Human Rights and Development. Akadde mu bufu n'osaba wandisa ekibiina kya Mmanga Magatte Antonio Guterres mu bubaka bwe obw'olunaku olwa ensi yonna olw'okulwanyisa mukenenya, akubiriza amawanga obuteetuulako olw'obuwanguzi obutono obuzze butuukibwako wabula bakolerera okumala ekirwadde kino 2003 nga tannatuuka. Anokoddeyo okendeeza ku muwendo ogw'abantu abapya abakwatibwa ekirwadde kya mukenenya buli mwaka okutwala ku bitundu ana kuli 10, okusala kimu kyakubiri ku muwendo ogw'abantu abafa endwadde ezirina akakwate ku mukenenya onjabeweweza mukenenya obuzze bweyongera n'ebirala. Ayagala amawanga okwongera ebitundu by'ag'amaanyi abantu amanyi obuvunaanyizibwa bwabwe tuli omwakwatibwako kyenkanyi nga munne okumalawo ekirwadde ekya mukenenya.